ewaffe muggulu
eranga tulindira omulokozi waffekale
mu lugendo lw'eggulu
olugendo lw'obulokozitumanyire
ebintu bingi
tukyali
mu kibuga kya katondaera
yerusalemu ekyomuggulukuŋŋaaniridde
n'eyabamalayika
n'abatukuvu
ba katonda
nga kugamba nti kuŋŋaaniro ddene nga bibulani
yesula 12
kitegeeza
bulimu ebintu bingi ensonga lwaki tulyaludde nga tusoma ekuŋŋaaniro eryo eddene
ebirimu
byonna nga tugenda mu maaso
n'okubiraba
nga tukyasoma ebibinji ebyo bamalayika omusanvu n'emirimu
gyabwe
era mu kaseera kano tulaba siiru omusanvu
n'ebibinji
bamalayika omusanvu yesu yebazibwe nnyo
olwaleero
tukyeyongerayo okulaba engeri gye tuwonyamu endwadde za sitaani
to see how we heal sicknesses of Satan.
Naye nga tuzirabira wansi wa siiru eyokuna.
But we see this under the fourth seal.
Siiru ey'omwoyo w'amaanyi.
Seal of the spirit of power.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
N'ekibinja kya malayika ab'amaanyi.
And the group of angels of power.
Bamalayika ab'enjegere.
The angels of the chains.
Bamalayika ab'okufa n'amagombe.
The angels of death and hell.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Nkutegeezezzaako.
I have told you all.
Tukyagenda mu maaso n'okulaba engeri gye tuwonyamu endwadde za basitaani.
Still moving on to see how we heal sicknesses of the devils.
Satan ne bamalayika baabaabwe.
Satan and his fallen angels.
Ye mizimu.
Those are the demons.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much. Naye nga tusomera
wansi wa siiru ey'okuna.
But we study under the fourth seal.
Siiru ey'omwoyo w'amaanyi.
Seal of the spirit of power.
N'ekibinja kya malayika ab'amaanyi.
And the group of angels of power.
Bamalayika ab'enjegere.
The angels of the chains.
Malayika okufa n'amagombe.
Angel of death and hell.
Okusinziira mu kubikkulirwa.
According to revelations.
Olwo nno tutandise.
Right now we began.
Okusinziira mu kubikkulirwa esuula eno
According to Revelation chapter 6
and
the verses 7
and
8,
tugambiwa bwetuti.
We told like this.
Kubikulirwa esula ya mukaga olunyolo omusanvu.
Revelation 6 from verse 7.
Bwe yabambula akabonero ak'okuna, ne mpulira eddoboozi ly'ekiramu eky'okuna nga kyogera nti jangu. Olw'omunaana, ne ndaba era laba embalasi eya kyenvu neyali atuddeko erinnya ly'ekufa. Ne magombe n'agenda naye ne baweebwa obuyinza ku kitundu eky'okuna eky'ensi okutta n'ekitala n'enjala n'olumbe n'ensolo ez'ensi.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so
much. Wansi wa siiru ey'okuna
under the fourth seal,
nga bwe tuwulira mu kubikkulu by'essuula ey'omukaaga,
as we hear in Revelation 6,
olunyolwa omusanvu n'olw'omunaana,
verses 7 and 8,
siiru ey'okuna ekolebwa omwoyo w'amaanyi.
The fourth seal is made of the spirit of power.
Omwoyo w'okuna ku myomusanvu egya Katonda.
The fourth spirit on the seven spirits of God.
Egikola obujjuvu bw'omwoyo omutukuvu.
Which make a fullness of the Holy Spirit.
Naye buli lw'oggulawo aba agenda kukubikkulira ebyama.
But any time you open, it's going to be revealing secrets.
Era oluggulawo siiru olaba ebyama bingi.
When you open the seal, you see many secrets.
Agamba onendio kandaba.
He says, and then I saw.
Era labu embarasi ya chenu.
And behold, a yellow horse.
Yali ajitundeko.
And the one seated on it.
Erinnya lye ng'ayitibwa kufa.
His name is called Death.
Ne magombe n'agenda naye.
And hell moved with him.
Ne baweebwa obuyinza.
And they were given authority.
Okutta ekitundu eky'okuna eky'ensi
nga
bakozesa enjala endwadde ekitala n'ensolo y'ensi. Twalaba ku bulwadde bwa malayika w'okufa
n'amagombe
era ng'endwadde ezo osobola zisiŋŋana n'emagombe emukomera lya Katonda.
Sicknesses you can still find them in hell, the prison of God. Those which harm and inflict the evil. When we saw sickness, angel of death uses to take people from the body.
Yes, we
praise Jesus so much. But we reached the time when that man is there. And there came a question. What about sicknesses of Satan? How are they? For most of us never differentiated them. But God helped us. We come studying of sicknesses of Satan. Or sickness of Satan. And his fallen angels. And both are the demons. They make through masquerading into different creations. Now with this time, we head on to see how we can heal those sicknesses. On the other time, the first step of healing sicknesses of Satan, we first realize that we have combined them, those evil spirits, and we work with the group of angels of power, the angels of the chain, angel of death and hell, and move on, capture the evil spirits, bind them in the bottomless pit. But we were told in the Matthew 12, verses 29,
had
to spoil the works of Satan. Evil works. Those that wrecked the people.
Let
you first capture and bind.
Now,
let's read there and we hear still.
Matthew 12:29. Oba omuntu ayinza atya okuyingira mu nju y'omuntu ow'amaanyi n'ayonoona emirimu gye wabula ng'asoose okusiba ow'amaanyi oli n'alyoka anyaga enju ye.
Yes,
praise Jesus so much.
Twakizuula
nti
awatali kusooka kusiba emyoyo
gy'abasitaani. The demons, all those known as the fallen angels. If you don't first bind them, it's hard to destroy their sicknesses. Those they are put of the nations. Those they attack with the world. That
is,
can complain and grumble unto God. And there should not be. Then a person who believes in God. And they say, they can put a sickness and claim to be healing you. They take you this off and they add you another sickness.
But
after we understood that the angel of death and hell
is
the angel of the bottomless pit,
is
responsible for binding the evil spirit, and we agreed to work with God to
bind
those evil spirits. And after we command the healing,
yes,
praise Jesus so much. Now we want to see the four ways. After binding the evil spirit, there are four ways. In the easy ways, we pass to heal wounds of Satan which they have put on the people
in
the different forms of sicknesses.
Now
we want to see the four ways of the Holy Spirit
he
uses to heal different sicknesses of the devils after binding of the devils.
Yes,
praise Jesus so much.
We
want to see the four ways the Holy Spirit uses to heal sicknesses of the devils after binding those devils.
Yes,
praise Jesus so much. When it reaches these sicknesses, doctors have nothing to do on those wounds. After we've come with the doctorate of Christ, the doctor who is above all,
and
he teaches us how we can heal those sicknesses. Praise Jesus so much. When you look to Daniel chapter
8,
Jeremiah chapter 8, verse
22,
God said like this, and I'm going to break down for you these four ways. The Holy Spirit passes through to heal sicknesses of the devil after binding these devils.
Yeremiya esula ya 8 olunyo lwa 22.
Jeremiah 8 verse 22.
Teri ddagala mu Gireyadi. Teri basaweyo. Kale kiki ekirobedde omuwala w'abantu bange okuwona.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus so much.
Katonda yasooka n'abuuza ekibuuzo.
God first asked the question.
Osiye wamweyo teriyo ku ddagala.
That your nation there is no medicine.
Omanyi eddagala lino oliraba ebyobuliwo.
No, you see this physical medicine.
Terisobola kujjanja abandwadde z'abasitaani.
It cannot treat the sickness of the devils.
And the
sickness of the devil.
We
look at the four ways the Holy Spirit treat them.
And
he said,
there are
no medicine in Gilead
or
in the world.
Is there
no doctor there? You don't have doctors in the world. But why? Of the wounds of my daughters.
Or
the sickness of my daughter, the sickness of my people,
they
have not been healed.
The
sicknesses, I tell you, they have failed. Doctors reach the time and things stand against them. Praise Jesus so much. And
they
are wounds which have become wild. Sicknesses which have become wild.
Yet
behind them they are the devils. The first
place
we saw first binding. Evil spirits in the bottomless pit. The prison of God. After binding, there are four ways of the Holy Spirit.
The
healing wounds of the devils.
They have
not brought the physical medicine.
We are
going to see physical medicine, sickness of body weakness. Those which they can treat.
The
greatest sicknesses of the devils. Friends,
it's
the deeper workings of the Holy Spirit. Even though he put a little medicine in the creation, yet he retained to himself the medicine which involves the medicine which is beyond all physical medicine. Praise Jesus so much. One day the Lord Jesus said,
that
my people have those wounds.
It comes from
their head to their foot and they are all rotten. Let's read there in Isaiah. Isaiah chapter 1 from verse 6.
Okuva ku nyolo okutaano. Ekibagaza ki okukubibwa nate? N'okwogera ne mwongera okujeema. Omutwe gwonna gulwadde, n'omutima gwonna guzirise. Olunyolo omukaaga, okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe, temulimu bulamu. Wabula ebiwundu n'okuzimba n'amabwa amavundu, tebibunizibwanga, so tebisibibwanga.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Yatuka n'agamba naye.
Lwaki
mwagala okukubibwa neera?
Why do you want to be stricken again?
Manyi Katonda atukikisera ng'ensi tumutabuseeko.
God the right which is the time and they have turned against him.
Katugaanye okumugondera.
And we refuse to humble and obey him.
N'aleka Satan.
He leaves Satan.
N'ajuka kubba abantu endwadde ez'enjawulo.
Different sickness to people.
Kati wetuna tukakanyumira kali Satan nga afekinga okuwonyezebwa.
But you reach a point where Satan affects the healing.
He says the
wounds in the inner parts of the people, in your spirit. So
there is
no healing. God
will
say you're all filled of rot, right from the head to the feet. Even the one seeming healthy, not healthy.
Yes, he
has raised
Jesus.
The sickness I've told you which have gotten worse. They treat you on the body, you look good. But inside yourself, even your spirit,
wrong
and smelling, you even smell.
But
this way, the four ways we have to see. Even the oil we shall see.
But
the Holy Spirit flows as oil.
Able
block wounds. won't sell food of the people.
You
know, he is blocking when he uses oil. Blocking what is very easy. Praise Jesus.
But
what is this, brother? We need a doctor who is beyond the doctor. The Holy Spirit. And he fulfills works of the Father. Together with his word. The Lord Jesus. Praise Jesus.
As
we're going to see the four ways. Praise Jesus so much. According to Job 13, God spoke this on the doctors who are physically existing. That there are things they reach onto and they fail on them. The excellent doctor is the one meant to get involved in them. The excellent doctor.
Yes,
praise Jesus. So
when
bring a sickness of the devils, physical doctors have to give up on it. And even the wizards, they shouldn't waste their time. For what is involved is what they cannot heal you their own sickness. Why they do, they transfer it to your own spirit. Or some, they transfer and they swallow them into themselves.
The fallen angel
is healing it, is swallowing a wound.
It
from you putting it in himself. And it takes his life. He's getting weakened. Some of the pastors were sorcerers and apostles who use those ways. They even fall down when they are healing. They use too much tricks. But let's look and see.
Job
13. Job 13, verses 1.
Lava. Eriso lyange lyalaba ebyo byonna. Okutu kwange kwabiwulira ne kubitegeera. Olunya olw'okubiri. Bye mumanyi era nange mbimanyi.
Kakati abasawo b'omubiri.
Now physical doctor. The father Richard said. When Pastor Job said.
Ekikulu kye mutamategeere.
Main thing you have to realize. That you doctors. What you know me to I know.
Kubanga ye kenyini yeetondera omubiri
gw'omuntu. Even the human body. God knows them, but he says down, me, I surpass you.
Job 13,
verses 2.
Bye mumanyi era nange mbimanyi, mwe temunsinga. Olunya olw'okusatu. Mazima nayogera n'omuyinza w'ebintu byonna, era njagala okuteesa ne Katonda. Olunya olw'okuna, naye mwe mugunja ebyobulimba. Mwenna muli basawo abataliiko kye bagasa.
Kati abasawo bano.
Now these doctors.
They
reach time the research of these and they fail. Some sicknesses fail. And they name them.
Hepatitis.
B. They too don't know what is it.
It says
you doctors.
If
I'm not there, you can profit nothing.
Sickness
which go beyond the world.
They
don't know whether it's Satan. Doctors are somewhere they reach and they say. There are no sicknesses of Satan. And you go to the court to report someone they bewitched you. It is not there. Every time they wondered, how are those things?
Joseph,
you two are worthless doctors. Even physical medicine given us,
he'll
God put it there in that side.
To
heal sickness of body weakness. Even that wise heart,
gave
the doctors the one who gave it. Where he's not, they can profit nothing. Told us in John 15. Without me, you can do nothing. That's John 15, verse 5. Without me, you can do nothing.
kakati wekida kundwadde zina adeza wa
satani sicknesses of satan
chita kira dara
gets to be worse
kubanga bayinza n'okulowooza owonyezeddwa kumbe ebiwundu bibeeri
mundaabalala
balina agawundu agomuliwo
endwadde
ezimu nga zaagaana katuyongere omuyobu owulire
yobu esula ya 13 olunya olw'okuna naye mmwe mugunja ebyobulimba mwenna muli basawo abataliko kye bagasa
omanyi bagende ne beekebejjako
bejjaabne
batandika otuuma ebirwadde
agajjagaabwe
nga bye baagala tebamanyi oba ndwadde zaani
baberi
ne batuuma butuumi mu
kirimuhiv
yesu
ne
batandika okugunja ebyobulimba
nebagamba
simanyi obulwadde obwo simanyi babuyita simanyi biki amanyanya gabeera we banoonya endwadde ezibabula
ati
oyinza okugenda ng'oli
mulwadde
ne bakebera
ne
biganda
ne
batuuka ne bagamba endwadde tezirabika toli
mulwadde
nabagamba olina infection
and they say you have an infection
obuuza what is infection
you ask them infection jeki
situmanyi namwe infection you don't know
olina infection you just know you have an infection
wamba abasawo abali muno infection jeki
you ask them what is infection
sokubaweka zina
lwakusasia what is an infection
abatuwoyo akeberera ddala oyo
owooluganda
mukama
waffe
ekigambo ekyo ekya
infection
ebiseera ebisinga kitabula nnyo abasawo naddala we kijja ku baana abato
abakazaalekintu
kye basinga okutugamba kiri kimu
ekituuka
ku infection tugamba nti omuntu alina obuwuka naye nga tetubutegeera
buwukakiwabula
kwogamba kimu nti alinamu obuwuka mubiri
musaayiera
ebiseera ebisinga eddagala erikozesebwa
wabaawo
okuteebereza
ne
tugamba nti oba omuweeyo erya bakitiriya
eya
vayirasi so kisinziira ani akutte mu kintu
ekyo
naye nga tekitegeerekeka bulungi kati bwogendanga
ne bakugamba nti olina infectionmanya
omusawo tategeera
byakugamba
naye naye ali awe agesinga
kale
oyinza okuba olimu omuzimu nga agulita infection
maybe you hold a demon in you and they call it an infection
obanga olimu endwadde z'emizimu
or you hold sicknesses of demons
amaanyi g'ekizikiza
powers of darkness
naye nga bagerengera ng'obuwukawuka
obutambulaolumu
ne batabira baliwo infection kati infection netufuukira
infection
katweyongereyo muyobu
yobu esula ya 13:5 singa musirikidde eddala lwe mwandibadde n'amagezi
kati basawo mmwe
waliwo
ebituuka nga mwetaaga musirikeko nga
biganye
mujja tubuuze mukama
waliwo
ebigaraga kale musirikeeko
mbawa
amagezi ki ekigenda
mu maaso
naye bawalaza empaka
okusinziira
ku bitabo byabwe
bawandika
bateekawo amateeka ago agafuga
obusawo
naye nga gali limited tegayeyongerayo kutuuka ku
katonda
yobu esula ya 13 olunya olw'omukaaga muwulire nno ensonga yange mutegwe okutwa eri okuwoza kw'emimwa gyange olunya olw'omusanvu munaalowooleza katonda nga mwogera ebitali bya nsonga era nga muleeta ebyobulimba
nebalimbisa katonda kati mukolesa emimwa gyammwe mulimbisa katonda
simanyi byebeeranga efunye
infectionyobu
esula ya 13 olunyo lw'omusanvu munaalowooleza katonda nga mwogera ebitali bya nsonga era nga muleeta ebyobulimba olunyo lw'omunaana munaamutya kitiibwa munaayomberera katonda olunyo lw'omwenda kirungi ye okubakebera obanga omuntu bw'alimba munne munaamulimba ye olunyo lw'ekkumi talirema kubanenya bwe mutatya ekitiibwa mu kyama olw'ekkumi n'olumu obukulu bwe obusinga tebulibatiisa
nti obukulu bwe obusinga
that is great splendor
kwegamba ali excellent
is excellent
obukulu bwe obwo
that is greatness
tebubatiise
won't it threaten you
kuba tuwolekere enzijanjaba ye
we head on to his preaching
enzijanjaba
ey'omwoyo omutukuvu the treatment of the Holy Spirit
engeri ez'emirundi
ena the four ways
ate zino zoolaba wadde tuzisomyeko sayidi
enookujjanjaba
endwadde
z'abasitaaniwonnanga
esobola okujja ne mu ndwadde ziri ez'obunafu
bwobuliwadde
ng'alina bye yasooka okutuwa obuwa
ebiri
mu ddagala ng'eri naye ate era osobola okusabira bisabire n'okwesa engeri zino
But still you can just pray for them and use these excellent ways.
Yes, you ever see
praise Jesus so much.
Ayongera na agamba.
He moves on and he says.
Yobu esula ya 13. Olunyo lwe 10 n'olumu.
Job 13 verses 11.
Obukulu bwe obusinga tebulibatiisa. N'entiisa ye teribagwako. 12. Ebigambo byammwe ebijjukirwa ngero zavvu. Enkomeero zammwe nkomeero za ttaka
agenda naga nti bakunjawo
proverbswaliwo
ebigambo bye bakozesa nga batuuma nga balimba bayinza otuumaawo ekirwadde erinnya
naeryoati
ne baddira eddagala
lye
bajje mu miti gya
katonda
ebalituuma simanyi kakati waliwo erinnya lya panado eddala
lizibuozitibera linnyakiparasetamu
naye tebasobola kugamba nti gwali
mululuzagwe
twakamula
which we squeezed
baleetayo okunyawo ogwengero
zirimba
sivumiyira
basawonaye
mulinako wemukoma era ebisinga mwatulimbalimba temwagala tumanye muti ki gwe mwatabula
naye
ng'ate mwabijjamu ebyo katonda bye yatuwa
obuwanaye
ayagadde okukyogerako ng'ayita mu kukulaga waliyo endwadde
zezabasitaaniera
ye ng'alina engeri
y'okuziwonya
yobu esula ya 13 olunyo lw'ekkumi n'essatu musirike mundeke njogere ebinaayagala okujja binjigire
omwoyo mutukuvu yagamba omusirike njogere
omanyi
abantu babeera n'olugezigezi
ne
bagamba akati ayogera
bikyesimanyi
avumirira
abasawo
naga kati kambyogere oba mulina kye musobola okunkola mu
kinko
naye ani ayinza okumukola ekintu
kyonna
yobu essula ya 13 olunyiriro lw'ekkumi n'ennya
kiki
ekinaaba kintwaza omubiri gwange mu mannyo gange nenteeka obulamu bwange mu mukono gwange.
Lwaki obulamu bwo obwesigisiza emikono gyo?
Why do you entrust your life within your hand?
Sawo ne yeepanga n'okwepanga nga
the doctor praises themselves saying,
obulamu bwo buli mu mikono gye.
Your life is in your hand, his hands.
Kakati nga katonnaba kujjawo bwoyo gw'oyagala okujjawo.
Before you take away the life of the one you take away.
Katonda bw'asookera ku bubwo.
What if God first takes away yours?
Anti abasawo bagendanga nze sooka okuba episode.
Doctor say, I can inject you.
No fear.
And you die instant.
Nga tonnakikola ekyo.
Before you do that act.
Katonda bw'akikukola.
What if God does it to you?
Kubanga obulamu bwa buli muntu.
For life of every person.
Buli mikono gya Katonda.
Is in the hands of God.
Tukisoma mu Yobu 10.
Read that in Job 12.
Nakitugamba.
It tells it.
Obulamu bwa buli kintu buli mikono gye.
Life of everything is in his hands.
So katusummarizing engeri zino.
Now let's summarize these ways.
Excellent doctor.
Of the excellent doctor.
Zaita mokonyi dwade za basitan.
Which passes to heal sickness of the devil.
Engeri nya ezomoyo mutu.
The four ways of the Holy Spirit.
Zaita mokonya endwade za basitan.
Which passes to heal sickness of the devils.
Yesu yebaziwe nyo.
Praise Jesus so much.
Engeri esoka.
The first way.
Omoyo mutukufu.
The Holy Spirit.
Nga anonyereza ekika ky'endwadde ez'engeri zonna.
As he researches sickness of every form.
Nakola ne bamalayika
okuwonya. With the angels to heal.
Yemu ku ngeri esoka.
Is the first way.
Omoyo mutukufu.
Holy Spirit.
Nga anonyereza.
As he researches.
Endwadde zonna.
All forms of sickness.
Era nawo nyanga akola ne bamalayika.
And he heals as works with angels.
Okuli malayika w'omuliro.
Where the angel of fire.
Okay, katusoka tukole bwe tuti. Katusoka tukole ekomeka omire nga nyimpi nyimpi.
Let it make us a bit short.
Ngeri esoka.
That's the first way.
Moyo mutukufu.
The Holy Spirit.
Anonyereza ku ndwadde zonna.
And he researches of all sicknesses.
Era nakola okuwonya nga akola ne bamalayika.
And he heals them using the holy angels. Praise him, Jesus, so much. The second way, and he flows as streams of living water together with the blood of Jesus to heal sicknesses. The Holy Spirit, and he flows as streams of living water and that's the blood of Jesus to wash and heal all sicknesses. The third way, the Holy Spirit, and appears as the consuming fire to burn the sickness of the devils,
the
powers of darkness. The third way,
omoyo mutukufu,
the Holy Spirit,
nga omuliro ogwokya,
as the consuming fire,
ogwokya endwadde,
burn sicknesses,
ez'amaanyi g'ekizikiza,
powers of darkness,
endwadde z'aba sitaani,
sickness of the devils.
Engeri eyokuna,
the fourth way,
engeri eyokuna,
the fourth way,
omoyo mutukufu nga akulukutanga amafuta.
The Holy Spirit flow in as anointing oil.
Okuziba ebiwundu byonna.
Block all the wounds.
Endwadde z'aba sitaani biyinza okuba nga zibadde zikulekedde.
Which sicknesses of Satan are left to you.
Z'engeri zino ezigenda okutuyambako.
It is the ways to help us.
Newankubadde ng'engeri zino.
Both these ways.
Tusobola okuzikozesa mu paati eri ena.
We can use them in the other part.
Endwadde z'obunafu bw'omubiri.
Of sickness of body weakness.
Naye bwe kiba nga eddagala libaddewo.
But if medicine has been there.
Kubanga mu ndwadde z'obunafu bw'omubiri.
For the sickness of body weakness.
Ezo baatuwa waliwo eddagala eryatuweebwa obuwa.
There are medicines they freely gave us.
Nga liri mu butonde liri mu mmere.
In the creation, in the food.
Mu middo.
In the grass.
Tusobola okuwonya.
It can be healed.
Era waliwo oluusi tatawaana na ngeri zino.
And there are times I don't waste time with these ways. And if you are having headache, you just need action tablets.
This
head, though I take Panadol and action, it does not work for me.
It's
straight, no, you got wounds. You hold no demon. You don't have a demon, but you've got wounds on.
By never meet and
see what they call them, or wounds on the head, nervous system. But let's first put that there. Let's get explained the first way. Holy Spirit researching of sicknesses. Healing them, working with holy angels.
Yes,
praise Jesus so much. Remember, you reach this level. When you are praying, your prayer is a first bind. The evil spirit brought this sickness in the name of Jesus. Angel spirit who fight wars. Zechariah chapter 1. Verses 18
to
21.
Verses
21. The people.
Era mukama usindike
jeri. Send your army.
Nabo wasubiza.
You promise.
Noga mata isule
12.
Onywa mmomwera. Tosobola kuyingira mu nyumba ya amani.
Oyo
none ebiri muje.
Kujja
kongo ososi.
Noko
ata no sibo wa amani.
Ayi
mukama. Ilo yona sirwa amani.
Sibo
awiyiza mu
sokka.
Ngabe chani kwa
Zakaria.
Isule yokuna no nyoro mukama.
Na
yemu kama.
But
no. Moyo wa Mungu.
Send your Holy Spirit.
Namu zaburi 19:4.
Utumwa
moyo wa Mungu.
Send your Holy Spirit.
Nebi tonde mwa.
Ero
moyo mudugu. Naba kulemera mu abana ba
Katonda.
Barume suri yo munana. Mule 14. Eka kulemera mwe gira ba malaika. Bana barwanyi bentalu abashaguzi. Okuri malaika. Owe njegere. Okusobola sibe mizimu. Ngabe chawandikiwa. Kubiko libe sure yo. Ya 20. Ndonjo ulisoka. Era nga mu Juda. Let's see the first way. You
say the Holy Spirit.
He
searches of all sicknesses. Heal them as he works with the holy angels.
Yes,
praise Jesus so much. First of all,
when
the Holy Spirit researches of these sicknesses,
must
be first heard of him. We heard him in the 1 Corinthians chapter 2. Verses 9 to 11. Spoke of the Holy Spirit like this.
1
Corinthians 2 from verse 9.
Naye nga bwe kyawandiikibwa nti, eriiso bye litalabangako, n'okutu bye kutawuliranga, n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu.
Even now we are unto them. First Corinthians chapter
2,
verses 9. That as it was written,
what
never entered in your hearts.
Eye
has never seen
it.
Even your ears have never heard
it.
God prepared for us who love
him.
Where we've reached concerning sickness of the devil and how to heal them. Those who
reveal
us that we've never heard them. In the next verse he says, verse 10.
First
Corinthians chapter 2 verse 10.
Na yefe katonda yatubibikulira kubomoyo kubanga omoyo anonya byonna era nebitategerekeka ebya katonda.
Yes, you have
been praise Jesus so much.
Omoyo mutukufu kyakola.
Holy Spirit what it does.
Urukube ebintu byonna asobola binonyereza.
God can research of all things. Don't waste time bring your binoculars.
What is this?
What is this? To be such a sickness. scanner.
And
they go to scan. The Holy Spirit don't tell him that.
He
tell him research.
You
will not see a scanner he has brought. But as we go to see him, even in darkness he sees us light in
there.
He joins with your spirit. He lights all your body parts. Even the unseen he sees it.
Message
to us, we wait. It says, I've seen a pot right at the kidney there.
You
too connect to the system you see. This one has a wild sickness. They may fear, let's just pray to God.
It comes to pass, a servant of God can
see many
things,
and they speak a few of them.
Yes,
praise Jesus.
He searches
of all things.
Even
the unknown things of God.
When you
reach in your body system, he said there.
Things
unknown, even scientists have not discovered them yet.
Yet.
Don't tell him that the Holy Spirit. He checks them all. Now you can understand that
system.
When you reach time of healing, praying for people for healing,
it's
authority to us on all sickness to heal them.
But
that authority is the Holy Spirit.
As we
are going to move on here.
Bakorinso, ekisooka esula yakubiri, olunyiriri olw'okuminolumu.
1 Corinthians chapter 2 verse 11.
Kubanga muntu kyategeera eby'omuntu, wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Era bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera. Wabula omwoyo gwa Katonda.
Yes, we
praise Jesus so much.
Olw'okuba nti omwoyo gw'omuntu,
because the human spirit,
gusobola okuba nga gumanya ebiri mu
it cannot think within the person. The thoughts of the
others.
Check yourself, this is what you cannot do, maybe. But what the Holy Spirit does,
it
connects on your spirit.
Yes,
praise Jesus.
But
when he connects, he knows it comes from inside. He heals basically from inside.
And
he
heals
basically from inside, not outside. What he does is one thing. As an excellent doctor,
he heals
sickness of the devils of body.
He heals basically
from within you.
Connecting
connects on your spirit.
Like
he speaks in Proverbs 20,
in
the verse 27. Proverbs
20:27.
Yes,
praise Jesus. And your spirit.
Now
what the Holy Spirit does, he connects inside your spirit. To check as it gets out.
Now,
this is an amazing doctor.
Yes, you have
praise Jesus. This is an amazing doctor. Not doctor checks from inside, they check from outside.
Have you seen a
scanner
go
inside you?
And pass it
out from outside to in you.
But
this is a doctor. The spirit of truth, on behalf of the Father and the Son,
connecting direct to your
next direct to your spirit, uses it as a lamp. And he searches all the system. He sees the demon.
And
sat at your belly.
And
put a curse there when you urinated there. When they chase
you,
the armies of angels of change, angel of death,
you
went susuned there. And you go to
see
the system. He does it connect to your system inside. It looks.
It
makes your spirit see everything in there.
The
Bible speaks of Romans on these proverbs. Romans chapter 8, verse 16. And it says this. The way connecting the spirits.
Romans
8:16.
Omoyo yenyini wamu n'omoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba
Katonda.
Now the spirit himself
connecting awali ku moyo.
Connect on your spirit.
Ayizokukebera omutima.
He can check the heart.
Buli kantu konna.
Everything in it.
N'akebera ebyenda
n'akebera obutumwa bwonna bwonna. Different body parts.
Kati kyenvudde ku kama tezimu ku mponya ze ez'ekitalo.
Some of his excellent healings.
Zirimu kwegamba ye okukukolako
sadi involves him research of you.
Nebaga jangu tukukebera
ko kama to do a body search of you.
Yen akukebera byonna.
That's the thorough body checkup.
Gatanaba kutwala mu kuba akulula.
Who it takes you to operate you.
Wanga asoba n'okuoperatinga na.
We can operate you.
Naye wulo obulamu n'omwoyo.
It separates your life and your spirit.
Yes, he was
raised Jesus.
Kakati enkola.
Now the way.
Ezokuonyeza ekitalo ekitabikulibwa
the great which never been revealed.
Manika nkuye tolaba. Oli abantu abazibaweereza Katonda.
There are people who have been serving God.
Naye si mukubikulira.
Not full revelation.
Era ngasobola okusabira.
And they can pray for you.
N'onyeze
mu. You get healed.
Naye nga munna tamanyi kikolebwa kitya.
Don't know how it's happened and done.
Wabula twebaza Katonda. Olw'omulembe omupya.
Olina
okumanya Katonda okujjudde.
Omuna
ekitiibwa
kye.
Kubanga ogenda kukola naye okuwonya.
Go to work with him to heal.
Naye nga n'ebyakola obimanyi.
What it does, you know it.
Yesu
yebazibwa.
Tetugire dda tuli bakozi wamu ne Katonda.
Must be workers with God.
Kubanga gwo katira bako.
But now look.
Nze ndi nurse.
I am a nurse.
Katonda ye
doctor. God is the doctor.
Nina okutegeera biki byakola.
Know what he's doing.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Nze atadde ku ddala eryo bwa nurse.
Who's on the level of
nurse. Ye ali excellent doctor.
He's the excellent doctor.
Ayingidde wagenda kuwonya.
Enter to heal.
Nze anduma.
I don't know what form of a nurse I am.
Yes, you have
a
strength. Mukama.
Bishop said, "Oh,
jaga nembera mudalali obanasi bayisawa akira basawa."
Open us and is the excellent doctor.
Kana ina yange byakola mbitege.
What he does, me too, I understand it.
Erati ye just jatu wadde.
The chance is given us.
Asoka connecting ako moyo
ku. First connects on your spirit.
Na kibiranga afa moda.
Checks right from your inside.
Sikulwanga ebiwundu biba byagenda eri ku mwoyo katomanyi.
The wounds went on the spirit and you don't know.
Ati ebi abasawo b'omubiri balina okubaba babivaamu.
Physical doctors already surrendered on that.
Kuba endwadde zikwata omwoyo ate bo tebayinza zituuka
kukozika ebintu. Affecting the spirit they cannot reach to check them.
Naye yakebera n'agamba.
But he checks and he says.
Muntu ono gwe ngenda okujjanjaba.
Person I'm going to be treating.
Tasobola kuwona okujjako nga mmaze okujjanjaba ebirowoozo
ebyo. Can't be healed till I've treated their thoughts.
Ayinza okuba afumitiriza n'okufa
ssaawa ye. Maybe they are thinking of death this time.
Kati engeri gye nsobola okuwonyamu okufa
okwo. This I can heal that death.
Endwadde y'okufa ebirowoozo byalowooza nti afudde kati kiwedde.
Sickness of death.
Muwe ebirooto nga mulamu.
Let me give them dreams when they are arrived.
Eddagala erisooka.
That's the first medicine.
Asoka kukolera kwolesebwa.
Makes a vision for you.
Ng'oli mulamu otambula.
Well, moving healthy.
Ebirowoozo by'okweraba mu ntaana
n'okujjako. See yourself in a grave, it takes them away.
Era waliwo ne tuba tusabirwa. Omuntu ono okusira ku birowoozo binene gy'abadde ayogera
nange.
Ebirowoozo birwadde nnyo okusinga omubiri
gwe.
Ngamba kama soko omukolere eyo kwolesebwa nga mulamu.
Ng'akula
nga w'amaanyi.
N'ali
ku mulimu gwe.
Asooka
awona ebirowoozo. Yesu yebazibwa. Naye era ojja kuyiga enkola ze.
Kubanga
oli muweereza
we. Yesu
yebazibwa. Kakati gwe omuntu azze. Okugamba nina ekirwadde.
Naye
nagwamu n'essuubi.
Nabiba
n'atera okufa.
Era
ngenderera.
Bw'osaba
akawali by'osooka ositama. Basooka bamujjanjaba ebirowoozo
n'okufumiitira.
Kakati kiri bwe kityo
mu Uganda.
Ku kunoonyereza okwo okw'omwoyo omutukuvu.
The search of the Holy Spirit.
Not the word tells us their spirit and their life. God, John 6:63, he says this.
John 6:63. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo gwe bulamu.
Yesu
yebazibwe. Praise Jesus.
Ebyakubwe bino tubiraba.
Don't you see the scriptures?
Yezimu kungerise.
These are some of his ways.
Ezokuonya.
Of healing.
Na yita mukweke bejo mwoyo.
Pass through the researching of a human being.
Era fugwe tubera tusaba.
We when we are praying.
Tutunulira ebyandiko bigamba wocha.
Scriptures what they say in that.
Ati ebigambo ebyo mwoyo natandikira okukora.
What the spirit begins from there to work.
Designing a vision and knowing.
To design the good vision.
Ezokulaga nti wali Yesu.
Showing you there is hope.
Yes, we have
praise Jesus so much.
Iranga, wano wasindira na agamba.
And here we are places to say
chigambo cha katota,
the word of God
is the
double-edged sword.
Irawe chibachita,
when it to operate you,
katifungu,
when we are praying,
okama,
Lord,
chawa ni kwa mwyobu, chawa ni kwa mwzaburi chukuri ya
139.
Ntiyebitundu byange byombiri wabiwandika kinachimu.
Okama
omanyichiru wade chakute katundu chi.
No, the sickness affected one
part. Sitani ya waziza chitundu chimu
odamuzi. The sickness on one part.
Chawandikibwa.
That is written.
Na yage na chiko isu kukoyo.
He is going to use it to his work.
Ogamba yu mukama.
He said, Lord.
Nizendi mwoyo.
He am a spirit.
Nabo chani kwa miyogo kumi.
Job 10.
Na yu waambika kumbi na magumba
ni nyama. Flesh formed skin.
Nunga tawamu.
And he joined me together.
Okama olinobu yiza.
Lord, you have authority.
Kukuka tule yitundu bino nobi kebira kebira.
Spread this part to check
me.
Where I've gotten sick, the right
place.
How your spirit is
saying,
even it reads. What he says, are they not spirits?
And
he comes back to Hebrews 4.
In
verse 12, he says this.
Hebrews 4:12. Era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri. Era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo.
Yesu
Jesus.
Kati buli bw'oba ng'osabira mu
byawandiikibwa.
Y'omwoyo omutukuvu.
The Holy Spirit.
N'omulaga mu Yokaana.
Show even John.
No, mu Baluumi esuli y'omunaana.
In Romans
8.
Spirit. You can join the spirit of the sick person. And even you fulfill Proverbs 20. 27. And use their spirit as the lamb. You will check out different body parts. And I pray
to
fulfill the scripture which is in Hebrews chapter 4, verses 12. Bible says, you separate your life and
omoyo gw'omuntu omanyi gweguno obulamu omanyi nga buli mu musaayi gwe era okusinziira mu lubereberye ensuula ey'omwenda n'onywa olwokuna tetulyanga omusaayi kubanga mumuli obulamu kati olwaleero omwoyo ogusooka
ogwekebejjeguli
gutya wekebejja obulamu obuli mu musaayi akati ate vaayo mukama ebituufu bino bye wawandiika
one by one. He wrote in your book.
Check one by one.
If he sees you are in his word, tell him that he has to work upon them. Hebrews 4:12.
Kakati ayinza okugenda mu mutima. N'akebera n'agamba naye omanyi.
Ono
alina okulowooza.
Endowooza
gy'alina agamba. Ebajjajja be bafa ekirwadde
gy'era
naye tagenda kuwona. Yafumiitiriza dda ng'ali mu ntaana.
Now I separated them. You have to ask
the Lord.
I wish to do as you a doctor healing
people.
You cancel the wrong meditation. Make me a vision with this person. In the inner man. When I speak them
here,
take faith on them and they don't get healed.
What
if you commit one thing? Oh, Spirit of truth. Make them a vision.
And
help me with God. And they are not slim as they see themselves. Out of thoughts and meditation,
a person
can get HIV. And they say me, no one has healed it now or finished. Thoughts too are dead.
Now,
God has been helping here. Heal thoughts first. We tell
and teach
them to teach us. Makes visions for you first.
And they are
praying for you in the 7 days.
They are
praying for you to gain weight.
It
builds your faith. But you can get healed. For your whole sick that day,
you have
to pray for you and you get healed.
Now
he's an excellent doctor.
The
Holy Spirit on behalf of the Father and the Son.
Hebrews 4,
verse 13.
So swali chitone, chitonde, echitala vika mmasoge. Na yevi ntubi anabia ruridua, elabia vikuridua mmasogoyo.
Let's repeat verse 12. Hebrews 4, 12.
Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kisala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo
ennyingo n'obusomyo gye tubatayogedde nako
the bones and the marrow is what we have not spoken of. Those days are joints here. Marrows in the
bone.
Where the bone joints bone.
Checks,
all that is separates them. That is beyond a scan. That's why you see
the
person through also returns to
you.
It's quick.
If
they give themselves up
to
of his word, nothing can hide from him.
For
this great expert research he makes,
he
does body check
up of
you and he operates you and you don't feel any pain.
Separate
the joints and the marrows.
Now when you said, do
I go heal?
I can't look at the camp, what I want
to do. Capture me, can't go away.
What I do, go
in the middle of the bone.
Hey, I don't know. Now, go on, go on,
go on. He separated it when you don't hear.
We got a massage, a kid, a massage.
He is an excellent doctor.
This
is what God reveals them to us.
They
have passed the seal of the fourth spirit. Seal the fourth seal. Where we see angel of death and hell. And the type of horse and the chariots. It caused us, because we last when they pick the spirits.
They take
them in hell, the rebellion. They are likeness of sicknesses of different animals. And famine. Different sicknesses. And because people never differentiate sickness of those angels. If you anger God and instruct you with those sickness, where can you run for the healing? Knock out to Satan, except you get to God. If what surprises this time, if we go to sickness of
angels,
you can run to God and he heals you.
Oh,
he's an excellent doctor. Even his ways are amazing. Let's read verse 13.
Hebrews 4:13. So swali chitonde ekitalabika mu maaso ge. Naye ebintu byonna byeruliddwa era bibikuliddwa mumaso goyo gotuletera ebigambo byatu
kati kutugenda tutandika okuleeta ebigambo bye byawandiikibwa na buli kyosomako kyosomako mubyandiikibwa kyalaba ebintu byonna byenu bulungi nnyo oli eyo gwetuleetera ebigambo byaffe mukusaba
wano
kubanga tutegeeza mba Filipo essuula y'okunoonyera
omukaaga
muntegeezi bye mwetaaga okuyita mu kusaba okuyita mu kwenyumya okuyita mu
kwebaza
Yesu yebaza
gwetuleetera
ebigambo ebintu byonna asobola
obyekebejja
era kugamba gwe mwana wa
katonda
totuuka muntu n'agamba
nina
ekizimba mu bitundu by'ekyalo tokwatayo ebintu byonna byeba biraba gwe kitambyandika omulage nti omanyina okukimanya nti abiraba era omukakasa nti osobola n'obinoonyerezaako mu ngeri
y'ekikalu
todda kubeere mulyalo wala ekizimba oli mu kazimba
eyo
mbono sister
that the sister
omanyi nina ekintu
mbona
akisabira
ye
munaamalirako
nga
mujja kuba muli butoola ne
sitaani
nga mugamba nti abatu temukemebwa
naye
nga mwe mwasusa muyingiriza amatwale
g'okukemebwa
mwe mugenze matwale
ag'okukemebwa
ne mumwanguyirizaamu omulimu yesu yebazibwe olw'okubanga yatugamba mu zabbuli
139
n'agamba nti ebintu byonna ye mu ngeri
gy'abirabamu
gwe ne bw'oba olaba mu lubuto
tewaliyo
enzikiza ye bw'atuuka okukeberayo
takirabayo
akebera n'alaba buli kantu
konna
n'akasingayo obutinginiya
Let's read verse
7.
Psalms 139:7. Where will I go from your spirit? And where will I run from your eyes? What we wanted to show you, the Spirit sees all things.
And
every place is there. Because it is in every place. When you read the verse
11,
he speaks this.
Psalms 139:11. Olunyolo 12 newankubadde ng'enzikiza teyeekisa eri ggwe naye ekiro kyakanga omusana kubanga enzikiza n'omusana bifaanana w'oli
kaakati y'omwemutukuvu bwatuka okukebera mu
bute
mu bitundu by'omunda ne mumwoyo gwo
talina
nzikiza gy'alabaomusabangako n'omuganjala kwerabako ajja kukuza eri munda
weraotunuulire
obwene ate nga gwe kenyini gwe
weerabanaye
tobitya
biyinza
okuba okubikulirwa okulya ekiseera nti
nakokusukulu
nga weerabyeko okwolesebwa okwewuunyisaoyinza okweraba nga ojjayo omutima
okukeberaka
olwo musawo totomunyumize yewa amala n'akonekitinga
kumwoyogaukozesanga
ettabaazaate naye kenyini ng'alaba
anti
gwe tokimanyi nti omwoyo gwo bulijjo guliko
amawumbi
amawumbi maguguba gukooye omubirimu
Tired at your body.
Ukuba umeme naogera
nweba. Strikes you with electricity, you go asleep.
Erabu ugana ngomiyuka ama.
If you refuse, your eyes get to become red.
Urua umeme omonji
gwe. Because of much electricity, they strike you with.
Ero yiza nukuruwa urua umeme
omonji gwe. You can even get sick for too much electricity in the body.
Nibaga ambu walwa don. And
you say you're sick of the sickness of sleep. Go and sleep. God, what you're doing to us. Revelation action. Feel the body is itching you. Expect you with electricity. Let's put that there. I've told you. You don't tell him there's darkness in the stomach.
The demon
is hidden in the stomach. Where is it hidden?
You
use scans and you don't see sicknesses. Those who use scans of the world. They sick. For sickness, they don't see
them.
You bring that person
to
me, and she takes them to the one who can scan them. The spirit of truth. He checks. Demon hides near the sickness. All these laid bare. The one we bring our words to. What I want you to understand. God gave us
authority
to us as church to heal all sickness.
But
that authority we had not known it.
The
way we study is of the authority given us. The light of knowledge coming in the vessels of
prayer
and the great power coming from God.
We
able to fulfill all this we studied. Let's move on.
Zaburi 139, onyole 13.
Psalm 139, verse 3.
Kubanga gwe, olina omoyo gwange. Wambikako mu lubuto lwa mmange. Onyole 14. Nakwebazanga, kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo. Emirimu gyo gya kitalo. N'ekyemmeeme yange ekimanyidde ddala. 15. Tewakisibwa mubiri gwange, bwe nakolerwa mu kyama, bwe natondebwa n'amagezi amangi ku bya wansi eby'ensi. Olunya olw'ekkumi n'omukaaga, amaaso go galaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa, ebyabumbibwanga buli lunaku. Bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu.
Kakati ebitundu obanga yasobola okubirabo nga tebinnaba kubaawo n'ekimu.
If we saw past before none existed, and the Holy Spirit saw them, wrote each one of them which was made. What part can he not check? Brethren, to mature, the word of believing the word of God. For some time,
hinders
our healing quick. We are taking time to believe
the
authority of the Holy Spirit that we walk.
They
tell us to enter in faith, but we don't know the doors to faith. Someone gets knowledge of the word of God, get the real faith.
Bible
says Romans 10:17. Faith comes from hearing, and hearing the word of God.
If you hear
and understand it, indeed faith works. You can enter in it. Self understood.
Have
the one who can check. After checks and researches, he
researches.
He is. He operates. And he checks. The wrong places, there the right.
Yes, you have
praise Jesus.
So obuyinza,
now authority,
the
one of the Holy Spirit,
which
can pass through healing sicknesses of the devils, even the sickness of body weakness.
This
authority of you study of now.
Yes, you
have praise Jesus so much. The Holy Spirit can do that well. For already just joined you up.
When I already mugatte
your body.
Nago mugatte gatte.
It is just joined up.
Ati mukuguga tagatta.
Joining it up.
Kimwa kuira to kuguga tulaga tulula.
It is him to separate it.
Yes, he was
with. Praise Jesus.
Na alioka kwekebejja mukwekebejjo kwechitalo.
It checks you out.
Era bobanga olinendwa dinai project.
And if you have a sickness which you don't know.
Hizo mugatte olina bubezi na se.
Maybe you don't have money.
Izigendo kunonyereza kwechi.
Go research of that.
Sobuzo muntu kuvune muntu kwa.
Holy Spirit.
Majima okusinya kuyani kwa bwebi
ndewe. According to these scriptures.
Osobola kutebira bwendi.
You can check how.
Ichizivu chiri ruda wechi tu.
Where is the rightful problem?
Sio kumbikulile ko ayimuka.
What prevailed me, O Lord?
Banga chandi kwakugo miyoka.
Written of you in John.
Isuri 14.
John
4.
16.
Nuno 12.
Verse 12.
Paka orwe 15.
2:15.
Ndoli tubikulira na ibigendo.
Reveal us that to be coming.
Bikulira
ndo chi. Reveal to me what is wrong.
Yes, you have to
praise Jesus.
So chisto boko moyo mtu kuvokebele
bintu bintu. Also, the Holy Spirit check these things.
Yogera mwyoko 10 na agamba.
Book in Job 10 says.
Katwa bonyo ro musaba. Okay, tadi ko romunana.
Yobe sura ya 10 olinyolo munana.
Job chapter 10 from verse 8.
Emikono jo jeja mumba jeja nkola. Wamu erui ne erui na yo olinzikiriza. Na ye onzikiriza. Olinyolo mwenda. Kwega ilide, jukira nga wamu mbange taka. Ero linzi sana temu fufu. Olinyole kumi. Tonzi tuludenga amata. Omubili gwange, wagutululanga amata. Bawanyamba za ediba no omubili. Era wangata wamu na magumba nevinywa.
Jia kugata buchi.
He just joined you.
Yakugatamu na magumba
with the bones and the marrow.
Na kubika kwa mwenye nyama.
Covered with flesh and skin.
Yes, you have seen him.
Praise Jesus so much.
Katisho boko kukevira buri kantu
kona. God's going to check you everything.
Nyegado shuburo kuchichwa kusoko kuteki.
What did you do first to understand?
Ti obuyinza kuokuonya kwa moyo mtu.
Authority of healing of the Holy Spirit.
Aonye ndwa deserve stand name
ndala. The sickness of the devils and the others.
Asomo no jeresha.
He can search.
Ujeducho na
on all things.
Atera yekata kuba malaika.
Then he joins on him angels.
Ukusubira na baba subira no njeresha.
Them to can research.
Na wako pareti ngechiro
kukwole. And operate you in the night in the vision.
Na wakira kumachaka wone
tenda. You wake up when you're totally healed.
Basu bura mitu so musayo.
And even change that blood.
Wagama ndize muna ne usirimu.
You say you have HIV.
Umusayo na baba kumara wone.
All that blood they finished it.
Malaika kabude na jia mkwole.
If your Gabriel comes in the vision.
Ya wakutera kama chupa.
He puts bottles of blood on you.
Na so kate kako na nuna mo
musa. He sucks out all your blood.
Na kunaza.
And he washes you.
Na nazo mubiri gora na nazo.
Washes the entire body.
Ngenyama njeru weye.
And the flesh is white.
Ngatumiti alimu musa ibutambuza.
Some of blood. More thin.
Na yoga ilo kukwe na afu kumuramu.
And he brings his power within you.
It's
possible because we never knew how they are done. But they are possible. This time, we
are
to address faith before God. Hearing His words.
Pastor
Job 10, he says,
Yobu esura ya kumi onyole kumi nebili.
Job 10 verses 12.
Wampo ulamu no kuganja. No kuja kwa jendi. Kwe kwa kumomoyo kwange.
Umoyo kwa ya kukuma. Over
your spirit in the womb.
So changu nyo kuja. Jaba kutekira nyo.
Easy to treat you. He understands you more.
So mila kunyole kumi nomunana.
Read verse 18.
Yobu esura ya kumi. Olinyole kumi nomunana.
Job 10 verse 18.
Kale chichi echa kunzi isa. Kale chiche cha kunzi isa murubuto. Nandi tado muka. So te wandi va deoli iso. Edi andi indabie.
Nandi mukama. Nandi yo kunzi jamurubuto.
Lord, even taking me out of the womb.
Doctors, many times,
they're not the ones who take us out.
And you're
pushing your woman.
And you're
pushed to give birth.
Your
pushing is not what releases that
child. The child
begins to get out by what we call labor pains. Is it not that?
You just
add on that work for your workers together with him.
But
who creates the labor pains?
Everything
the Holy Spirit understands it well.
On
behalf of the Father and
the Son. But
the problem which happened,
we didn't
realize this authority how it is.
As
churches we are told
in the
Matthew 10,
verse 1
and
2, he
spoke saying this.
Matthew
10 from verse 1.
Naita abayigirizwa be ekumi n'ababiri n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna.
Praise Jesus.
Naita abayigirizwa ekumi.
He called 12 disciples.
N'abawa obuyinza.
He gave them authority.
Okugoba emizimu.
To chase demons.
N'okuwonya endwadde ezengeri.
Heal different sicknesses.
Ate ekizibu kuzuula buyinza.
The problem is to discover the authority.
Because
the authority which appears in the Holy Spirit
shows
them the angels, the mighty ones.
And the
authority is on our side.
As
we,
he
puts his spirit in
us. Now
the same Holy
Spirit,
he gives of that power.
And you
reach when you pray.
You say, the
Holy Spirit, the one in me.
Want to
flow in the other like streams of
living water.
Wash out the sickness.
You
use the elect from yourself.
Touches
your hand, they feel electricity strike them. Electricity strike you out there and you fall.
You
feel as if your spirit is being awakened.
Raised your hand, touched
your hand.
Praise
for
you. The
way you are in me, basically me release power into this person.
For you
may not use that way.
And
say, as you feel everywhere.
Shake
and treat this person.
Over.
Oh. Send angels to them.
But
when he gives us authority,
it was
we didn't first understand. In Zechariah, he explained to
us. Zechariah
4:6. And he spoke this.
Zechariah
4:6.
Nadam ng'angamba nti, kino kye kigambo kya Mukama eri Zerubbaberi, nga kyogera nti, si lwa maanyi, so si lwa buyinza. Naye lwa mwoyo gwange, wayogera Mukama ow'eggye.
Yes, we have
praised Jesus so much.
Si lwa maanyi,
not by power,
gana agwa mubiri bwe
is physical.
Not
by might,
like we
understood it.
Many times they say they
gave us the authority.
Just
demons still sickness.
We don't
know that authority. You fail to speak with
it. Authority
speaks of his Holy Spirit.
Now, why do
you explain this like
that?
Authority given to us as
church.
That authority. What causes us making us children of God?
Is what is
speaking in John.
John chapter 1.
John chapter 1.
Yokane sule soka onyiru akuminarumu.
John chapter 1 verse 11.
Yaja matuarege. Na yavani matuarege tebamu sen. Tebamu kiliza. Onyiru akuminebili. Na yavobo na. abamukiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye
nti naye abo bonna abamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana
bakatondakikyonyonyoka
amangu
ddala
amangu ddala balumi 8 ejjawo
kubanga
era abakulembera omwoyo wa
katondabebaana bakatondaawo
n'ozuula buyinza ki bwe yatuwa
It is the Holy Spirit.
Kakati gwe togamba bugambi.
Bako
obuyinza
okuwonya endwadde.
Wona!
Be healed! No.
Oyogera obuyinza omwoyo w'amazima.
The Holy Spirit of truth.
Oyo eyambe mu.
He was given.
Era ali mu nze. Era ali n'owabweru.
Ngolo
n'omukono gwange.
I spread my hand.
Ogolo ogugwo. Owonye.
You be healed.
Kubanga mpusa weyagobera ngu omukono
gwe. The Holy Spirit stretches his
hand. Mukama wagobera ngu
omukono gwe. God you stretch yours upon him.
Ebintu nga bibeera bulungi.
Things are well.
Tonda kwika ma.
Don't begin to do your funny gymnastics.
Yes, we have
raised Jesus.
So ebintu bisogoka.
Things are possible.
Bwayogera mu Yokaana Yesu lesoka.
When he speaks in John chapter 1.
Onyole ku ndoro mune kumne bi.
11 to 12.
Ndi abamukiriza.
Those who believe in him.
Abo bintu fuka abana ba
Yesu. They right become children of God.
Obuyinza obu.
That authority.
Bwatunyonyola ko mbalu 8
ku ndoro. What explains in Romans 8:14.
Abakulembera omwoyo wa Katonda.
Those led by the Spirit of God.
Abana ba Katonda.
They are the children of God.
Mukizula obuyinza bwamba bufuka omwana.
Have authority given him become a child.
Ye mwoyo mutukufu ke.
The Holy Spirit himself.
Bwe buyinza bwayogeddeko mu Matayo 10
n'ayita
abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza kakati obuyinza olowooza bukuweebwa butya tugambe nga obadde
ofumiitirizati
mukama ampa obuyinza nga tobumanyi atomanyi buyinza
buno
kiyinza kuba kityakikyobeera ofunye kibayita obuyinza oba tokimanyi mukama yampa
obuyinza
omanyi tugee tulowooza nti obuyinza bwe boogerako olikkera kumanya nagamba nkwadde evunanyizibwa ku ttaka lyange bino si bye twogerako
bwetuona
obuyinza bwe twogerako ye mwoyo omutukuvu
kennyini
era bw'ayogera mu Peter ekyokubiri essuula esooka
nyola okusatu
nti obuyinza bw'obwa katonda bwe bwatuwa byonna bye twetaaga
mulamu Ask what we need in life and in
serving him. He
speaks of the Holy Spirit.
obuyinza bw'obwa katonda awo ng'oteekawo omwoyo w'amazima yatuwa byonna bye twetaaga nga bwe kyawandiikibwa mu Yokaana essuula ey'16 onyola 12:15 y'anaakola ku bya yesu kubanga ebya yesu byebya kitaffe n'atuwa ng'omunyonyodde mugamba nkumanyise buyinza atuwa nkumanyi yegwe mwoyo omutukuvu atolera dda ku byakitaffe ebya yesu n'otuwa lubaga nti obuyinza bwa katonda bwatuwa tolowooza nti obuyinza obwo bwali
butya
obuyinza obwo kaakati ne butuwa Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So buyinza bwe tuba twogerako aba mwoyo wa katonda
bennyini
wangi mukama waffe yesu yebazibwe
Praise the Lord Jesus.
Ekibuuzo kyange kiri mu Luka essuula ey'omwenda
My question is in Luke 9
olunyiriri olw'anamu omwenda n'ataano
49-50
tulaba nga waliwo owooluganda eyali agoba dayimooni
We see a brother was chasing a demon.
Omutume Yokaana n'amusanga.
Apostle John found him.
Wabula yali tayita na Kristo.
But he was had not been coming in Christ.
Kubanga era agamba nti bamusanga nga amugoba naye nga tayita na Kristo. Ne bamugaana n'agaana n'asigala nga.
Just if he didn't pass in Christ, they refused him. He moved on to do it.
Kati mbuuza.
I'm asking.
Naye yalina obuyinza obwo.
Did he have that authority?
Ate Matayo 12.
Matthew 12.
Egambe etonyolwa bimwetaano okukira.
Says what verse 25. Waliwo
abakozesa dayimooni okola ki?
There those who use a demon.
Okugoba
dayimooni
ate abantu abo baali ba mirundi
ebiri
mulimu abaali bagobesa erinnya lya yesu nga
tebamumanyi naye
nga bamukkiriza era mukama waffe yesu yabagamba nti omuntu tayinza kubanga agoba mu linnya lyange kubanga bamusiŋŋaana ago bamulinnya lya
yesu omulala ojeko another jesus not this one
nedda bamusiŋŋaana ago bamulinnya lya yesu naye nga tali omu
kubayigirizwa
nebamuloope wa yesu
bebagamba
oli twamusanze agoba ebizibu omulinnya lye ate nga tayita naffe kamaffe yesu namugamba temumuyimiriza kubanga oyo ali ku lwaffe tayinza kutwefuulira mangu
ao
yesu yebazibwe yali yeetaaga kuyamba
buyambe
ne mbaamu n'abo baagobesanga dayimoni tujja kubiraba eri gye bisa ebyekwatagana endwadde zino
ezabasiraamu
yesu yebazibwe so abooluganda bwe tuli abakozi abamu ne
katonda
kitugwatidde okumanya enkola ze era bwe tunaatuuka mu nsi muno okubanga tusabira
endwaddekubanga
ebiro bituuka mangu
yesu
yebazibwe omanye nga bwogenda okukola
bweoba
oyagala obutava
katonda
kugobereranga amaanyi
g'ekizikiza
ge tujja olaba abalala kati ge bakozesa okuwonya endwadde
ezo
nga bakozesa sitaani okugoba
sitaani
era nga tebawonyeza ddala
kozi
nga kirimu n'okukola ssente
empitirivu
obutuufu bw'oli bweyagala okusigala ngaowonya ne katonda
ng'okola
naye olina okumanya enkola ze era olemenga okwegulumizanga kubanga bw'oli mala okwegulumiza akuggyako obuyinza bwe
bw'abadde
asabira abantu ne bawona
ogenda
okulaba tebijjakola kale ate ejjukire obadde okoze erinnya ogenda tebikyakola ogende wa
lusifer
akuwe ku maanyi
agawonya
eyo gye weekanga ng'obazisaddaaka
obaddeyo
ekibiina bakisaddaaka bafa mu kimugonyo
bakuganda
kisiibise tusobole ofuna
omusaayi
nga batandika okukuwa ebiragiro ebigambo okukuumawo amaanyi
gaabwenaye
bino ebya katonda byabwe kubanga otegeredde obuyinza bwe bw'omwoyo
omutukuvuera
osigale nga okuuma ekitiibwa
ekyo
omanyi towonya ku lw'amaanyi
newankubadde
olw'obuyinza naye ku lw'omwoyo wa
katonda
ekyo mukama waffe yesu
kiyajjonjola
masiya matayo 12:28 n'agamba bwe banga ngoba emizibu
obw'omwoyo
wa katonda ndigiza naye kennyini
yeetwalira
buyinza nga
ye
yakkiriza obuyinza bw'omwoyo
omutukuvu
era olunaku olumba mugamba okutuma
n'ajjukira
alina bamalayika abali ku saidi
n'atuma
ebintu byonna ebyokuwonya kwa mukama waffe
yesu
byalimu omwoyo omutukuvu ne
bamalayika
era byalimu okubeera omusawo omukugu naye nga tuggalawo okwolwaleero
wadde
nga tetumazeeyo paati
eyo
tojja kwogera ku bamalayika olunaku lw'enkya
omwoyo
omutukuvu wano ng'akoze ne
bamalayika
agamba mu bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu n'olw'omwenda
abakolinso ekisooka essuula yakusatu olunnya olw'omwenda kubanga Katonda tuli bakozi banne muli nnimiro ya Katonda muli nnyumba ya Katonda
yesu yebazibwe
praise Jesus so much
Katonda tuli baki
God we are his co-workers
tuli bakozi banne
we are his fellow workers
era mulimu guno ogw'okuwonya endwadde
z'abasitaani
enaffe tusigala ne paati yaffe
eri
musaala y'olutalo twategedde
bwe
tusigala tukola esaala
ey'olutalo
bamalayika tebajja okukola
naffe
oluvannyuma lw'okukulembera omwoyo omutukuvu ne mu kuwonya wano tusigala tuli bakozi
banne
era ekyo tumanyi nga kitugamba ne mu bakolinso ekyokubiri sula
ey'omukaagalunya
olusooka ng'agamba
bwati
bakolinso ekyokubiri essula ya mukaaga olunya olusooka era bwe tukolera emirimu awamu naye tubeegayirira obutaweerwa kisa kya katonda bwe obutaweerwa bwereere kisa kya katonda
bwetukola emirimu amu
nayekakati
kye nakugambyeko
oyinza
okuba oli ku ddaala eryobusawo ali ku ddaala
eddonoyeg
olikukola neexcellent
doctor
kikugwanidde okumanya ebintu byakola
twenga
ekkanisa tuweebwa obuyinza okuwonya
endwadenaye
lwaki obuyinza obutufuula
basawo
abakola n'omusawo akkira abasawo
bonna
naye tetwagala kisa kino kituweebwa
bwereerekubanga
mukama atuwadde
okumanya
so bwetumaze okutegeerako akatundu akakamu omwoyo omutukuvu ng'anoonyereza ku ndwadde era n'awonya ng'akolamu ne
bamalayinaffe
tulina akatundu kaffe era ekya twagala kulaba
nga
tukola n'omwoyo omutukuvu
ne
bamalayika okugenda mu maaso okuwonya endwadde
ezo
mukama akumpeera omukisa weebale kujja.